Ekonene, episode 312, nikisama like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Na saizi nakamko wako nikiwa maside za Dallas. And of course, hii weekend hapa Dallas kuna kitu inaitwa the Memorial Weekend. So kila mtu amekuwa akiniambia jua mwaf, jua hii kitu wezi hata. So nikabaki nimetokea hii area. Alafu, so nikitoka na flight, because nilikuwa natoka maside za ATL. So flight ilikuwa inafaa kutoka 11:50. But kakuwa delayed because apparently kuna kitu ilikuwa ina happen Chicago. So your flight yetu ilikuwa inatoka Chicago alafu itoke from ATL ikikuja masaa za Dallas. So I don't know what happens, but tulikuwa delayed na 1 hour. Then after kuwa delayed na 1 hour, tukwa nafaa kutoka 11:50, tukaenda tukitoka around 1 kwanza. Hata ilikuwa a little bit more than 1 hour. Then si tukaenda huko juu. Tukiwa huko juu walituambia flight itachukua sasa 1 hour 56 minutes because walikuwa wanataka kutuharakisha because before ilikuwa inafaa kuchukua 2 hours 38 minutes. But tukiwa huko juu ikakuwa like Texas kuna thunderstorms. So lazima tukae juu. So tulikaa juu huko an extra 1 hour. That was not a good experience for me because unajua gajo as much as nini ama nini sitakaki kukaa huko juu. But tukaenda tumefika. But hata before niendele na hii show jo, wacha nibonge na wase wa Kenya jo. Ni wase wa Kenya jo, hamtuchanuagi jo hizi vitu jo. Kuna vitu zina happen huku wa juu, zile hatujui zina happen jo. Kama history ya hologram. Story ya hologram, kuna vile muicheki. Like kununaga kwa movies, watu wanabonga, then letters zinatoka like from air. Like thin, yani from, zikotu kwa hewa, hakuna screen. Sawa nikuwa nasema, hii ni Hollywood fiction. Kuna vile hii story bado ijafika. Wacha jo nifike ATL airport jo. Alafu nionele sign ya no weapons allowed. So, ukiona kutoka mbali, no weapons allowed, unaassume ni screen. Ni screen imeandikwa no weapons. Tili ufike karibu, unapata nika kitu kana kakaka kamera, kanaenda round, alafu yoni nini natoke ikiwa 3D. So, atiki gani natoke ikiwa 3D, inaenda round hivo, alafu inajiandika no weapons allowed. Yani, yu ndio level jo tuko. Yo airport ya ATL ni depress sana. Because first of all ni bigi, alafu vitu kama check-in lazima unadutu online. The only thing unaenda pale kubonga na au manini, ma assistant wa airline ni kuchukua tu ile tag. So of course hapo ikabidi jo nimelan haraka haraka, nikaenda nikachukua tag yangu, alafu sasa ni kuanza kutembea kwa hiyo airport. Nisha go through security check. History ya Kenya ya kutoa kompyuta, nimecheki, nikiwa Amsterdam niliambua si lazima nitoe kompyuta. Pia nikiwa hapa, US nikaambua si lazima nitoe kompyuta. So ni ujinga ina happen Kenya. Kwa hiyo kutoanisha kompyuta na kuirudisha kutoanisha. Ni process ya kipumbavu. So, hiyo story ya hiko. Of course, Amsterdam niliambia wase nilikuwa checked. Na kuna sana niambia tile check niko nafanywa hivi ni ya drugs. Niliuliza womse. Womse haka niambia ni ya kucheck. Sijui some nini for explosives. Okay. So, isha happen. So, to go back to his story. So, buda jo mkona nini ya 3D na mtu ambi jo. Asa tuchanui jo. Nimeka mkunotisi jo niwa Kenya. Kuzi niyo tujoin every week on Friday mna tujoin nigi na mtu chanui jo. Tuchanue. Si lazima tukam, huku tukaikama fala. Kwa story ngine piele siku chanuliwa, ni states hakuna G kwa lift. Ni L. Hakuna G kwa lift. So, nijon mingia kwa lift. Jo natafuta G. Sioni jo. Kume ni L. L ni lobby. Yeah. So, kuna hizi vitu naendelea kulan hivi. Alafu pia, wacha ni kutake back to Tuesday. So, Tuesday, nilikuwa ATL. Na nilikuwa natembezwa na, like, a fan of the show. Turned a very good friend. Anaitua Brio, a.k.a. the Mr. Year. So, the Mr. Year, ndio msewa kwanza ule nimenini. Alifanya nikaingia kwa Tesla. Sijia ingia kwa Tesla. But the Mr. Year na Tesla. Tesla ilifanya jo nikafilika afala jo. Kuna kale ka screen. Ile screen ya nini. So uchotukio kwa traffic. Naangali yo screen. Kuzinishwa naga yo screen kwa mareview za anaitua nani? MKBHD. So naangali ya screen. Alafu na chiki tumse tunapita. Alafu na chiki mandaye. Nikaka mku notice jo. Tesla ikiwa kwa traffic. Mbele waga inakuwa animetia. So ina animate mandaye ziko mbele. Na ina animate to passengers jo. Yani ni to pedestrians. So na chiki tu pedestrian tuko hapa tuko nini. So ili baki meninai sana. Yeah. Alafu pia of course lazima ningemuuliza like, hey Buddha jo, suni testi ya hii sound, ni chiki sound iko aje. Hiyo sound iko smart. Juna feel my speakers iko kila pahali. So hiyo ilikuwa poa sana. But hiyo siku Pia of course earlier nilikuwa nimeenda kwa event ya the president. Tutabonga jo event, but wacha nianze na later, like what happened later. So tumetoka kwa the event ya the president, alafu tukitoka hapo nje nikapata na msi fulani anajiita Mkenya Marekani. So Mkenya Marekani alikuwa hapo, alafu kulikuwa na Vivian, najua yule Vivian mmoja, the musician. Na Vivian akaanza jo ananiambia jo nilimchomea vile tufanyaga ile interview. I don't remember kan nilimchomea, but I don't know if she was joking. So but tukamwa ku hang out, alafu kwanza ku hang out hivi tukamwa eko nene like si tuishie Masidi Stadium, kwa sababu nimeambia the Mr. Yeah anataka kuona Masidi Stadium, niko nataka kuingia ndani nionekane za chapatua. But so tukaishia, but tukishia the first place tuliingia ni Walmart. So tulibaki tumeenda Walmart, alafu nikabaki nimechukua hii ninatumia tripod, natumia size joni ya nguvu. Yaani tripod ushaipataga kitu juu uko like I can't wait for Nani to use this. So I can't wait for Ian to use this. Ian anaenda kubambika sana na hii tripod juu. Sikuwa nimeplan kutoka na tripod US, but damn, hii tripod ni ya nguvu sana. Mimi kwa shwata situmii vizuri, because Ian wagani msa naelewa hizi vitu kunishinda. So, but wacha nikupeleke hii time tuko kwa parking lot ya Walmart. Niliona demu ingine, ameisha. Like uo demu, alikuwa nikaa tu sticks, tuwili, tumeshikilia rasa. Na kuna rasa, nilimona akiingia Walmart. Ushaona ga mtu mpaka ukafikiria kuenda tu umstopisha mwambie, hi, can I buy you something? Do you need something to eat? But kitu fani ni huku, that's classified as super beautiful because I saw like a similar chick niliona pia tuki wa Masai za Centennial Park. But sawa, so tushaingia Walmart, tukachukua hizo ma tripod, so nikachukua tripod yangu sponsored by Mkenya Marekani because niko na plan kuchukua lakini akaamua kunichukulia. Alafu of course lazima ningepitia place kuna ma TV, nikapitia nikacheki hapo nikaona buda jo hakuna ma OLED hapa. So vile nilotisa hakuna OLED hapo, ndio Mkenya Marekani akanichanua that the best electronics US utazipata Best Buy. Alafu nika notice every time mu try kubuy kitu Best Buy nikiwa Kenya waga na try but inakataa. But every time, like I try to buy especially an Apple product, waga inakamu na vitu mob kabisa. Inakujaga sijui na free, inakuja na like free Apple TV plus, free Apple Music free. So inakaa, niwasonelewa nini yao electronics. So lazima nitabaki nimeingia Best Buy, niki e-time niko hapa, alafu nibaki nimecheck ni aje. But then, so hiyo siku sasa tushatoka hapo Walmart, tukaingia kwa ndai, tukaisha kwa Masaidi ya Masidi Stadium. Tukifika hapo, kabla tuingie tukasema wacha tungoje the Mr. Yeah. The Mr. Yeah akasema jo nishafika kwa kona hivi na camp, alafu na chiki jo Tesla jo imeingia hapo na shinda jo iko nene inaweza kuwa nira ya. Yani watu wanaishi vizuri sana huku Marekani. Msa kaingia jo na hiyo Tesla, alafu nani akaamua kunienjoy. Mkenya Marekani alikuwa anajua kuna kitu ita happen naturally because nimetoka Kenya. Na naturally juu nimetoka Kenya, so najua gari zetu zinakuwa right hand drive, but gari za states ni left hand. So sisi ujuaga passenger iko kwa the left side. So every time niko naenda kuingia kwa ndani, niko naenda the left side, iko ina bamba sana na ni Mkenya Marekani. Alafu pia akaamua kunienjoy kana jua kufungua Tesla. So niko try kufungua hiyo mlango, but eventually of course nikabaki nime figure out. So vile tulimit, tukaambiwa atuwezi enda Masidi Stadium bila kubook. So tukamua, wacha tuishie. So tukamua tu ni maraundi. Tukamua kutembea ATL. So tulitembea ATL, I think for how many hours? Neza sema for like 4 hours. Tuko natembea, tembea, tuko inje. Na ukitaka kujua, unangua kuna time nisha isemaga Amsterdam is very clean. Alafu nikasema New York is very dirty. Buda, hey. ATL ni clean. Hii ni kiatu nilitembea nao the whole day. Nikiwa na rais nilikuwa na hii kiatu. Nikiwa na Mr. Yeah nilikuwa na hii kiatu. Kwanza sija kuambia nilipatana na familia fulani ya Mr. Osborne Koena. Cheki tu. Hii kiatu nilikuwa natembea nao kwa street. Cheki najikanyaga nayo jo kwa sura jo. Kiatu ni safi. Yaani streets. Streets za nini jo ni safi jo. Yaani hii kiatu ilitembea aje? Hii kiatu. Ni vile lighting. Lighting ni tricky jo. So huwezi jua. But ATL ni safi buda. Like ATL ni safi. Alafu kitu kwenda ni bamba pia ni ukitembea. Wachiki wasi wa black. So na feel at home. Joku tu. Wakanda forever. Wakanda forever. Alafu talking of Wakanda forever. So natembea. So tuko na hapo, tuko na Mr. Year tumetembea, tuko na kina Mkenya Daima, tuko na Vivian tumetembea, tushaingia, tushatoka Centennial Park, tukaingia place fulani ni ya Coca-Cola. Nikasikia Mwafrika. Nikacheki jo ni nini jo? Nikacheki ni boy fulani anaitwa Osborne Quenas, alijintroduce, alikuwa hapo na wife wake. Alafu apart from wife wake alikuwa mpaka na mtoi. And tukaanza tu kubonga. Alafu kwanza wife wake jo akanirushia ka tip. So acha niwaambie jo, vile niko state hivi jo, kipatana na mimi jo. Koko na cash. Niruchie jo, sakuna vile sitakataa jo, siwezi kataa jo, lazima tutafute ya unga. So asante sana kwa Mrs. Kwena jo, alingia tu kwa mfuko jo na akatoa ka noti akaniambia eko nene. Alafu sasa tukaamua kuhang out, so tulihang out hapo tukipiga tu story. Wakatrai kunichanua juu hiyo place ya Coca-Cola, apparently kuna entry unaweza ingia hapo, alafu kiingia huko ndani unaweza taste Coca-Cola like from all different countries. So tulihang out hapo, alafu in the process nilikuwa natrai kungoja like one of the people that made Iko Nini into Iko Nini, like he played a very big role. Of course all of you played ama continue to play a role, but there's this one guy that I always felt like I needed to meet this guy, kuzumse kuna vitu alitufanyaga back in the days when we were starting out that I felt like I just needed to meet this guy. Not we didn't even have like a long conversation, but before nirudi Kenya, I'm planning to sit down with him for longer. I'm saying abonga juu yake ni the silent patron. Silent patron alitujoin baadaye, ile time sasa tuko tunaenda kutoka hiyo place. So tukabonga kidogo. Alafu lazima niseme rest in peace to the silent patron's dad, alipoteza budake. So tulibonga tu kidogo, we didn't get into story mob. Alafu tukamwa ku walk back. Sasa ye mwenye akatutembeza kidogo, alafu ile tulifika Centennial Park ya karudi kwa sababu ame park ndaye yake place tofauti. Alafu sasa sisi tukaendelea kutembea. So one of the things we really noticed juu ya ATL ni apart from the streets kuwa safi, ni ku cross barrow hii place ni hard jo. Kuna time unangoja kama mse fulani ile mkono ya orange turn into white, kuna time nyingine hiyo bado ku cross barrow za nini sijui. Nafikiri inaweza shikwa juu ya jaywalking, but nasikia huko at least hakuna utiaji mob, because Atlanta the fact that hii ni kitu nani Mr. Yale kwa niambia, the fact that most cops ni black inamaanisha hakuna utiaji mob, zile zinaweza kuwa kwa ma cop white. So tukatembea. Tukaenda up, tukaingia kwa ndai of course, alafu tukabaki tumeishia. So nikamwambia nani jo, buda jo, nikitoka Nairobi kuna vile siku toka na dio jo, situingie pali ka Walmart TV nini. Akaniambia ile place huko hoteli pole place huko hoteli, hoteli yako iko Babini. So hiyo place inaitwa Backhead, apparently ni Babini. Hiyo place iko na views zingine, hiyo place iko na views zingine kali sana. So so kaniambia hii area kama hii hawezi pata Walmart, utapata Target. Sikuwa najua jo. So tukabaki tumeishia Target. So kuishia pale Target, tukachukua hiyo nini? Kwanza akanichanua pia. Unajua so chanua gasi. Hii ni kitu najuaga but sijui. Sijui kama unajua kitu kama hiyo. Like you know something but you don't know something. But now it takes another person to tell you for you to know. So vile niliambia Mr. Yeah, ati staki kunuka jasho na staki wasiwa ni judge nimetoka Africa, ati kuna rapa usemanga funky like Africans in Africa. So jisikuwa nataka hiyo story, akaniambia like, buda kuna vile, instead of kuchukua dio, we chukua antiperspirant. Yeah. So of course, nikachukua antiperspirant. Saizi, niko freshi. Alafu niko nafikiri nimesahau like perfume zangu, nikazipata badai, to travel nini. So smelling fresh. Saizi John mevaa perfume flani nituwa Zhajoff. Zhajoff wagani. Bei yake ni mbaya. So shout out to boy wangu, anaitwa nani? Anaitwa Ben. Vile tuliendaga kwa Ben, bii Rapture, Ian alibaki ametupatia gaizo. Ni story gani sija kupatia. So that was it. And then, jioni kabisa after hapo, nani akanipeleka jo place fulani jo, niitwa Brayo, akanipeleka jo place fulani jo, ni Fogo. Fogo ya huku si Fogo Gaucho, sijui kwa niitwa Fogo what, Fogo de something. Tukenda kudishi nyama. Alafu, napata na jo, watu jo, enyea nyini Americans jo. Ile nyama, Brayo liko na dishi jo, medium rare, na chiki jo ikiwa na ile damu, ikiwa red. Mr. King wala, bring well done. So nikadishika well done kangu. Alafu ikakuwa ni time to call it a night. So after hapo I think nilienda nika shoot ile review ya hoteli. But sasa wacha tu rewind selector. Let's take it back to the day. So to go back to the day, ilikuwa very interesting day. So First of all, nilikuwa nimetravel like the whole night, so kuna like a few things that didn't happen. Like nimetravel the whole night, best yangu feeding gears amenichukulia hoteli ya kifahari. Alafu mtu akikuchukulia hoteli ya kifahari hautaki kwanza kumletea ma extra expenses. So mimi vile nilifika kaa nimechapa, alafu nilikuwa nimetumia domob. Nilitumia domob kwa cab. Nilitumia how much? Nilitumia like $50 kwa cab. Hiyo cab ilifanya nikarealize kitu moja. Ukicheki gizoni kitokea gaiko nini, naambia wase, you do not need a car if you are in your 20s. I mean if you live in Kenya. If you live in America, you need a car. Like, damn. Taxi hapa ni expect. We. Uber. Uber, siku ya kwanza kuingia, think nilitumia $50. Kuishia kwa Tyler Perry. Kapelekwa na kadem fulani, I think ilikuwa $33. Nika feel guilty juu kuna vile sijui tuliingia wapi, ikabidi lazima nikaachie tip. I think hiyo ilienda pime push juu to 30 what. Alafu vile nilikuwa naenda airport kutoka kwa hiyo hotel Grand Hyatt, tukienda airport bado nitumia think $60. Like, damn man, hiyo like do nimetumia kwa cab 3 days hapa US, ni do siwezi tumia kwa cab like a whole month Kenya. Damn, vitu ni expensive jo, vitu ni expensive. So yeah, nilinotice hivyo jo hapa na understand kwa nini wasa wana drive. But kwa huko Kenya, like in your 20s, don't buy a car. Si waste do. Ingia kwa Uber. Car dema na kuja kuona, kuja kwa Uber. Kaa jisikia kuenda huko. Make, tengeleza wealth. Baadaye utapata wasichana. So, of course, nishaamka asubuhi. So vile nimekuambia, kwa hotel ya kifahari, inaitwa Thompson Buckhead. Nikasema asiwezi check out a breakfast hapa. Kumbe mtu wangu jo filingeza alikuwa amelipia breakfast. Basi kwa anajua jo na sikuwa anataka gharama. So sikukunywa breakfast. So vile nilishia kwa Tyler Perry, nishafika pale kwa gate kwa nilikuwa like huko jo hakuwezi kosa chai. Yaani hakuwezi kosa ka bites kanini kanini. So nishafika hapo, niko hapo nje, nilikuwa like one of the first people. So kulikuwa na ki shuttle kinachukua wase. So mimi nilikuwa the first person kuingia kwa shuttle. Na funny enough walikuwa wamesema wasi wafike between 10 to 10:30. So nikafika hapo around 10:15. Na expect napata wasi kwa shuttle, napata Z. So ikakuwa tu ni mimi peke yangu, alafu after some time nikakuwa joint na Mkenya fulani kwa based in Jamaica. Aliniambia like he's one of the founders wa Doty family. Buda John Mesauji nako. Sorry about that. So after home said ni join, tukangoja wasi wengine wa come. Watu walikamu wakatujoini wa lami wawili, mademu wawili, au mother wawili. Au mother tukambua like no shooting cameras, your phones might be taken, blah, blah, blah. Sasa ingieni studio. Yo shuttle likaanza kutupeleka. Studio inakaa vizuri kabisa. Tukishuka tukambua the same thing, no cameras, blah, blah, blah. Hakuna kushoot, kurekord kitu yote, tukaingia ndani. Kuingia ndani, ile njaa ikaanza kunitandika jo. Because the last time niko nimedishi, ni nikiland, nikiwa kwa plane, huko juu. I think ilikuwa like 1 PM ya Atlanta. That was the last time nilikuwa nimedishi. Alafu sasa hizi tunaongea juu ya like 11 AM the next day. Bado sijadishi kitu. Wote sikudishi dinner, sikudishi whatever. So niko na njaa. Alafu nikapata na boy fulani anaitwa Lovins. Alafu kulikuwa na Mkenya Daima. One of them akaniambia kuna VIP room, na VIP room kuna chai moto. Na pia kuna kitu ya kubite. So nikasema iko nene jo. Nikaishia kwa zio time VIP ya kina Ruto wako wameingia. Nikaishia yo VIP room. Nikacheki Hussein Mohamed, the government spokesman. Alafu nikacheki watu kadhaa kwa hapo. A government spokesman alikuwa kwa simu. Anabonga. Minisha ingia pale nikuwa na place kahawa hiko. Nikakaseti. Nikaseti mashugi zangu. Alafu jo nikacheki banana bread jo nikaibeba. Alafu kabla nitoke. Na nilikuwa nimemaliza na kole yake, nikaenda kwake nikamwambia, nikajintroduce, kumwambia iko nene, buda nizataka kukuinterview as the government spokesman kwa iko nene, akanipatia namba yake, alafu nikajitoa, nikaenda nikakaa chini. So kaa chini juu kale ka banana bread kana shika jo. Alafu na hiyo chai, I don't know kai kwa inashika hivi juu nilikuwa sijakula for long, but ilikuwa tamu sana. After some point, tenen, Ruto akaingia. So Zi, Ruto aliingia nikiuko ndani nikichukua banana bread yangu. So mimi nikikuja na chai yangu na banana bread, Ruto alikuwa ameingia. So nakumbuka nikiona first lady yuko tu hapa jo. Karibu nimwambie, mimi siamini Yesu Kristo, lakini sikuwa nataka kuleta za ovyo, lazima waonyeshe watu heshima. So washane nini, nikaenda nikakaa chini na dishi banana bread yangu, alafu na notice karibu na mimi kuna nini imeandikwa Kimani Ichung'wah, Honorable Kimani Ichung'wah. hiyo place mimi nimekaa. So yeye alikaa kaka karibu na mimi. So yeye kukaa akapatakana mali zako kwa banana bread. Alafu nikamwajo ikonene. Kabla hizi stories zote zianze, wacha nianze kubonga na Kimani Ishongwa. So the first thing nikamuuliza ni Buddha, jo history ya tax. Mnafikiria nini na tax? Alafu hizo joka kuna get darker. By the time na rekodi ni saa ngapi? Ni 5:34 in Dallas. Dallas vile nimekuambia jo nimepata weather ikiwa ish ni kudark dark hivi, but the show has to continue. So kubonga na Kimani Ishongwa, nikatrai kumuuliza history ya tax ni nini. So akaniuliza tax gani? Nikamwambia biashara zinafunga juu ya tax na vitu kama hizo, but akaamua kufocus on bread. So umsali nipatia reason fulani. I don't know how true this is, but kama wewe ni msee amedu stories za finance za jua. Sasa alikuwa anasema kitu kama bread kiwa zero rated haimaanishagi vile sisi tunafikiria. So inamaanishaga yes, the bread is zero rated, but still hizi company utengeneza bread waga zina reclaim VAT kutoka kwa gava. So gava uchukuaga 16% inapatia hizi kampuni. So hiyo ndio reason mefanya gava ikasema hii 16% unapatia hizi kampuni, wacha itoke kwa raya. So namuuliza jo mtamwaje kutax kitu ya raya za kawaida. So reasoning yake ni apparently raya za kawaida tukulagi mkate. Mkate udishiwa gona wadosi ama si wadosi ama ni middle class. Na the middle class wale wanadishi bredi hawajali if it's 10 shillings more expensive. But mimi sasa hiyo kitu nikisikia hivyo kanikumbusha as a kid growing up. Tuko na dishi gibredi kwanza najitetea nasema watu si middle class asubuhi au dishi either sembe ama kasava ama nduma ndio nakunywa na chai, but sisi middle class ndio kwatuna nili bread sota tukiongezewa 10 bob apparently we can still afford it. So hiyo ndio kitu moja ile alisema. Is that true? I don't know. So hiyo ndio ilikuwa reasoning yake. So nilibaki nime engage Shongo hapo. Another thing nikamuuliza George Limuru 3 wanakuletea stress ama zi? Ila haiko what? Limuru what? Mimi najua Atlanta 1. Anasema jua vile yeye mwenyewe alikuwa ATL. So anasema hii kitu haim stress. Alafu hii time tuko tunabonga na yeye akamwa yeye mwenyewe think aliamua kwenda kutafuta dishi. But kitu interesting ika happen. I don't know what the president was going to do. Sijui alikuwa anapelekwa kwa tour. So aliamka, alafu katika mabodyguards wake wamehepa, wameenda huko, wameenda na yeye. So bila Kimani Ishongwa alirudi nikamuuliza like, "Hey Buddha jo, umse, kwani yona na security kila pale hata kienda kwa choo? Lazima aende na security." Umse akaniambia, "Eh, jo umse like ukiwa president, one of the things that you have to sacrifice is your privacy. You'll never have any private moment." Because before we end the place yote, lazima mse ende a check because for security reasons. Sasa ikafanya nikafikiria because ni eko nene. Na sio fikiriaga vitu za ovyo because life is too serious. Never take life serious. Uta dead Buddha. Si wote tuta dead. So at least let's have fun, some fun. Let's think about things that other people don't think about. So ikafanya nikafikiria. Sasa umse ataenda aingie pale a check hizo places zote a notice ziko empty. Alafu akamwambia president ni aje, enda unyore ama enda ujisaidie. So try to imagine the president ameamua ni number 2. So najua lazima bodyguard aende asimame sasa nje. Akishanotice kuna place mgaidi anaweza ingia through window, asimame pale nje, alafu acheck ni aje, a make sure cuz president anaweza ingia pale alafu ipate jua alikuwa amekula vitu azijuani, abaki ameanza ka shoot out akajuani hapo tra 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 tra. So itakuwa ni stress. So but ika fana sijui niko nabongana nani na muuliza hii story. Like sawa, president akishamaliza, alafu unajua tuko country nyingine, tuko Tyler Perry Studios. What happens? Because unajua shit ni shit. Jo. Shit haijui ati wewe ni president. What happens if president ameataka floater? Nini na happen? So unajua bodyguard lazima deal na hiyo floater. Lazima deal because hatuwezi acha evidence ya the president. Because unapataga police kama North Korea. North Korea they say that the president does not shit. Yeah. So ukiona shondea King Jong Un inabidi jo dead jo. So niko na nashindwa jo kanaweza enda jo. Ndapata jo pale bodyguard jo na deal nako anaambia bodyguard mwingine take over. Acha mimi niende jo. Inafika ile level jo ni kurapa kwa kitu ndio ka flash unacheza. Ushai deal na floater. Floater inaweza kuwa serious. Kuna time nishaenda ga place sifai kuenda. Stories je ipatiana vile muapatia ga story aziko. Stories je ipatia. Kuna place nishaishiaga. Na ni place ya heshima niko nimeenda kutafuta do. Alafu sijui nini li happen nikaenda jo lazima nitumie choo. Ile time natumia choo, nishaangusha choo alafu jo kale ka floater kakaamua kaishi. Kaka nikaka flash,
akaishi, akaflash, akaishi. But ika notice maji ilikuwa safi kabisa, maji ilikuwa like iko transparent. The next thing ile nilifanya jo utataki kujua, nichukua tu matipi, jo nikaingia, jo nikakashika, jo nikakarap vizuri na matipi kibao, afu nikakaflash kakaenda, alafu nikaona hapo jo kuna naitangua sanitizer, so pingine juu alafu nikae. So niko sure my bodyguards wa like presidents have to do such stuff. Lazima, hiyo kazi ni ngumu. So, sijui Ruto kalikuwa ameenda kujisaidia, but kuna hii time wasa walihepa nae, alafu wakarudi nae. After rudi nae wakabaki wamekaa chini, alafu now the speeches started. And with the speeches, I remember, before the speeches started, kuna time tukambwa ni aje, mnezaenda mchukue dishi. So hii time ya dishi pia ilikuwa interesting. Kwa sasa, mimi nishaamka cause niko na njaa. Na kwa nimekwambia nimetoka tu kudishika banana bread na ile kahawa, bado niko na njaa. Nikaamua since niko na njaa acha niishi haraka haraka. But nikiishia mbele yangu kulikuwa na waheshimiwa wawili, kulikuwa na Waigoro na Gladys Wanga. So yes, Gladys Wanga yuko out here again. Yeah, doing her thing. Alafu nani tena pia alikuwa hapo, Wavinya Ndeti. Unakumbuka ile time tulibonga jua Wavinya Ndeti, tulibonga jua Gladys Wanga walikuwa wameenda New York. Wakabaki wamechapa zile mavideo zao. Pia walikuwa hapa jo. Sasa sijui na sijui kama ni ma creatives. Yaani ukiwaona hapo you just start feeling like we always assume that women will make better leaders than men, but at the end of the day Kenya is still Kenya. And I'm really hoping bado mnaweza niona because the moon angalia huko nje, the moon una kukiget darker and darker. Na hii view iko hapa jo ni mwa. Hii ni kwa hoteli fulani ni la Quinta by Wyndham. Na hii nini like accommodation ko sponsored na Blessed 112, asante sana. So iko nini vile nasemaga jo, iko nini is funds, the funds are what make iko nini iko nini. And without the funds this show would not exist. So big shout out to all the fans wale wameni support during this time. At some point kuna sponsor alikuwa nafaa kuwa ana come on board but nikali pull out last minute. So kuna time niko nafikiria sana kurudi like after jana, after Tuesday that is, I wanted to go back but a few people were like zizi hawezi rudi, and that's how I ended up sasa nikiwa hapa Dallas. So a big shout out vile nimesema to Blessed 112 for accommodation, apart from accommodation pia for facilitation ya air ticket ya kufika mpaka hizi masides. So asante sana. I don't know how to ever repay that. So where was I? So back to akina Wavinya Ndeti. So akina Wavinya Ndeti wako hapo and I'm there wondering like these women, they're supposed to like, what are they doing here? Like what have they come to do here? And I could not explain. Alafu kitu kilikuwa interesting nika cheki kulikuwa na fried chicken because najua Atlanta iko na a lot of black people. So blacks in America apparently wanapenda fried chicken. So washanza kulizana, is that KFC? It looks like KFC. Zia ikuwa KFC. Ilikuwa nini mzuri sana. Ilikuwa some good fried chicken. So mimi nilichukua some fried chicken. Alafu nikaenda pijua nimechukua cornbread. Cornbread na feel nikaa nishaikula Nairobi. Cornbread ni basically ni unga ani sembe imekuwa baked. Instead of cooked, imekuwa baked. So I found that to be interesting. So mimi have some cornbread and some chicken. What else did I have? Nika seti mboga fulani hapo lakini sikuidishi. But sasa mimi nikitoka na cornbread yangu na chicken yangu nikienda kukaa chini na pata nani ya kibonga. Steve Harvey aliingia kasi iko. That's why kuna ochile clip ya iko nini ya Steve Harvey. Pole bado na kohoa. Kome ochio clip uta notice that speech inaanza katikati. Because vile niliingia hivi niko na Mkenya Marekani ana record nikaamua kurecord because kumbuka tuko tunaambiwa tuwezi record. So nikaamua kurecord. So kitu nakumbuka nilisikia Steve Harvey. Steve Harvey ni zile raya zinakuagana za ovyo. So by time niko naingia ati President Ruto, I had you on my vision board. So it's so good to meet you today. Sana jifanyisha ati vile speak na vision board yake, na kwa vision board yake alikuwa anataka kumeet Ruto. Like raya ni nini jo? Alafu kuna wase wamejudge hiyo clip, wase wamewatch pale iko nini nimechikwa sana i judge. Sijui Ruto kwa na ka presidential. I don't know how true that is. That's for you to judge. But yes. So your speech and Anika happened. Love my speech. The host of the event was Meg Whitman, the US ambassador. And one of the things they noticed ni ukishajua mtu ni mdosi hiyo level, ukishajua do yake ilikam through hard work, si kama ido ya Kenya ya kuibaiba, wago unapatia mtu heshima ingine ile. Echoes, oh mother, according to me, she was a very good host, like the way she moderated and let giving people a chance to talk was really good. But sasa, I don't know if I was just wowed by just being in a room with someone worth $3.4 billion. I don't know if that was the reason. Because another person that I met that same day, if nikiruka kidogo, nilimit pia Peter Ndegwa. Na Peter Ndegwa ni the CEO wa Safaricom. And kitu moja waga nini, I don't know if on TV you can notice, but Peter Ndegwa is actually, like somehow, he's short. So he's even shorter than me, because I would not classify myself as a tall person. But nakuwa kuna time, nikuwa try kumconvince akuje iko nini, so nabonga naye huko inje. Alafu nikuwa nimesimama design. Jua place ilikuwa, nikuwa na block jua. So nikuwa na expect, at least shadow yangu ibaki ime shadow Peter Ndegwa zi. Haiku happen. Half your time do nika realize that poverty can never overshadow success. Like shadow yangu haikuwa anywhere. Like success. Unajua kale ka budajo. Oh, budajo waga na make kitu kama 20 million shillings a month. Jua inamtafuta. Tuko like, the spotlight is on him, not on the poor guy. So yeah, so that happened. But wacha turudi huku ndani. So huku ndani kulikuwa interesting. Because a lot of people did speeches. One person whose speech was too long, according to mimi, ilikuwa Vivian. And I say this respectfully. I felt like her speech went on and on and on and on. But there were some interesting people. Kuna dem flani alitokea. Udem alikuwa naitua nani jo? Chantrai kuona jo. Udem ni model. Udem ni model. Anaitua Rachel Mbuki. Na udem, I don't know. I don't know what to think. But tumbo ni flat. Alafu, matako imefura, design, ili nikumbusha joke ya Marlon Wayans. Marlon Wayans wagana this joke, ati dema mefura rasa ni kama alianguka. Alianguka kutoka fifth floor na rasa, alafu rasa ikafura. So demi kuyo design tiyo. Anaitua Rachel Mbuki. So aliingia pale na maasha chapa-chapaka accent kaki ka states kuzameishi area. Alafu jo mi nikotu pale jo na muangalia, nikotu Mikasa Surasa. Yes, Mikasa Surasa. Udema alikuwa na rasa ingine haijuani. Another person ule alipatiana speech ilikuwa msee fulani ule, apparently he's a producer wa Severance. Najua Severance, the Apple TV series. Alafu msee kujaga Nairobi sana. So I found, yo story bila nisikia kisema yo kujaga Nairobi sana, anafikiria Nairobi kuna potential ya film. Ilifanya nika realize kitu moja jo. It's very good that the president is traveling with Butita. And debate ya Butita ishaanza tena, wasa shafufua beef ya Butita na Mandy. Mandy ilienda paki block wa seki bao. But pia inakuonyesha like, just someone's view of you means nothing in the grand scheme of things. So, kwa watu wajuagi story, kuna time Miss Mandy, Butita li apply for job. And Miss Mandy akamwambia, I don't even find you funny. And of course, Butita ended up becoming who he became. So yes, hata nimepoteza my train of thought. What the hell was I talking about? So, okay. Oh, niko nabonga jule msa wa Severance. So, msa wa Severance alifanya nika feel kitu moja. Another person that should have been in this tour is Abel Mutua. Like, if we had, because especially the fact that they are friends, Abel na Butita are friends, like that would have been it. Alafu, I'm actually hoping that umse wa Severance, like at some point akikuja Kenya, na wambwe kumi, another US Kenya creative, those two people need to talk. Because you can try and see how much Abel does with nothing. Like, unajua? And what, like, ineza kuwa crazy. It can be crazy. So, that was a speech. Kuna mse fulani pia libonga juya gaming. I didn't feel like he explained gaming in a way that the president could understand. And then, yeah, the president had a very interesting speech. Wachani rukeruke watu kadhaa ni good to the president. So the president alibonga juya the fact that his daughter wanted to do film. Alafu, which daughter are we talking about? Not Charlene. Kuna daughter mwingine jo. Inakuonyesha vile every family has the Beyonce and then the Solange. So kuna ka Solange Ruto fulani hapo. I think she's the younger one. So she wanted to do film. And budaki alikuwa anashindwa ni nini jo. Paka ile time jo anasema alikampale. Akacheki history ya Tyler Perry ndi haka notice jo yenyewe. Dota haki alikuwa anajua what nini. Kwanza paka Ruto li make a few jokes. It was so funny that akianza speech yake. This is another part that I didn't record the part. But akianza speech yake he talked about the fact that kuna wasa wanashindwa like, hey, what's the Kenyan president doing in a hospital? Wasa wakacheka. Alafu wakasama like, and people will be wondering, and if the president of Kenya is here, where are the patients? Najua cause ile place tulikuwa ni tulikuwa kwa set. Set ya hosi. I think it was Sacred Heart. So you tulikuwa kwa yo set. And it looks like an actual hospital. So that's what the president was joking about. And then akabonga juu vile his young daughter alikuwa anataka kudu film na alikuwa anataka kumchanua. So even on this tour alikuwa amekama like with his young daughter. So now baadaye nimechikiwa sawa ki debate wakiuliza like is this tour necessary? Why is the president meeting Steve Harvey is like a president coming to meet Churchill. So your debate imekuwa, and if you're to ask me, I don't know, actually don't know, because the government implementation has always been ish. Alafu apart from that, I feel like in Kenya, such things come with like people being paid per diems and people living in fancy hotels that with taxpayers' money, etc. So that's what I have a problem with. So I don't know, like, was the tour necessary? I'm glad that I was part of it, and I'm glad, a big shout out to the person who aliniweka kwa hiyo list. I'll ask them if I need to shout it out. But pia mi kwa list, niliweka ni list ya kiraya, like kuna watu walikuwa naenda, like on Thursday, the day you are watching this, there are people who are going for State House, White House dinner. Me of course, siko kwa hiyo mix. Ndona kwa hile time kijoke diya butita, so butita iko kwa hiyo mix. But yes, I don't know if all this was necessary and if it's going to turn into something. Because, you know, then nilisema, niliona Waigoro hapo, nikona Gladys Wanga, nikona Wavinyandeti, niko like, what are they doing here? Unacheki. Apart from that, niliona nani? Ule mse, there's another person pia nilicheki. Anitangua Alex ama ito nani. There's a politician pia niliona from Kericho. Wacha niwane ni Kericho. And I was there wondering, like, what is he doing here? Unajua, like, yes. Pia Aaron Cheruiyot was there. And he's the majority leader of the Kenya Senate. And he's also the senator for Kericho. So, nashindwa Aaron Cheruiyot amekuja kudu nini hapo. Unacheki, so kuna zile vitu nashindwa, like, this thing, it looks just expensive, yes? Like, this is a lot of taxpayers' money being used. So, I don't know. But yes, so now, the speeches can happen. Will the speeches end up bringing anything? I don't know. I think that's for time to tell. I'll have to come walk to Kainje. So, to Kainje, and I check you, msani, tuwa Mkenya Daima. Yeah, lienda tuwa kambia president. Eko nene. Tupige picha, wakapiga picha. Then, kuna msemina po pia, wakapiga picha. Mimi by the time nafikiria, maybe niende nipige picha na president kwa kuna wase. So, nikaamua kuinua phone yangu, nikaipeleka juu hivi. So, nikaanza kurekod. So, naiangalia nikirekod. Nika notice jo kitu moja jo. Like, the previous day ama the previous week, kitu kuna trend ya vile Ruto ana lose nywele. So, somehow kamera yangu ikakapcha. Buda hii kazi ya president si mchezo jo. Hii kazi ya president si mchezo. Unzangale tu kichwa ya Ruto jo, una notice jo nywele imepotea jo. Yani una ile, nikaa ni stress. Jo, stress kikutandikaga, nywele wageinaanguka jo. Na yu time ata, you don't even worry about your hair loss. But yeah, kuna vile niliona kichwa ya the president up close and personal. Nilikuwa tu hapo nikule. Nika notice jo kuna vile nywele inapotea. Hii kazi si mchezo. Na hii kazi kutaka kujua si mchezo, kumuka Obama. Obama vile li become president, alienda paki lose weight, nywele ika turn white. The only president ulesha hii kuwa president akatoka kiwa mnono in history, nira ya naituwa Uhuru Kenyatta. Naza taa kujua kwa nini Uhuru alikuwa aje jo. Zileza alikuwa kwa hiko nene, mine ndato kunona. So Uhuru alienda paki toka kame nona. Pole bado na kohoa. So your time, mi nisha chukwe yo picha ya the president, alafu nikashindwa, should I even talk about it, but I've talked about it kuzi ni iko nene. Then afterwards, ikabidi sasa ni time ya wase kuishia. So wase wa maana, walikuwa nachukuliwa na shuttle zingine za nguvu kabisa, ilikuwa ni kulikuwa mpaka na like police escort, alafu ma shuttles kibao, alafu kulikuwa na ma escalade za kupick the president, Yeah, so hizo like shuttle, I think they call Benz, I don't know, but ndakusetia video hapo back, you may check. So hiyo ndio zilibeba Putita na pia zikabeba Kate Actress. Sisi of course tukaambiwa ni bakini hapo, tukabaki hapo, baadaye tukachukuliwa na shuttle yetu kama maskini, tukaenda tukadampiwa nje. Hao inakawalipelekwa places wanaenda, sio wako wanajali. Iko tu as long as tumewatoa nje ya gate hata ila peri, kwendeni huko mfanye kile mnataka kufanya. Yeah, so that's what happened with the tour. It was actually very interesting, and it was another thing that I noticed. Jo Tyler Perry Studios ni like the whole security, everyone ilionana wa security. Tyler Perry Studios alikuwa dem. Found that to be super interesting, and not just dem, it was black women. Alafu nakumbuka black women ndio walifanyaga Tyler Perry akakuwa mdosi. Jo hizi mamadia. Madia ghost world, madia ghost world zili end up zimefanyaka kwa mdosi. So it's like he's giving back. So that was super interesting to see. So yeah, so that was just a quick analysis nikikwambia juu what happened it came to itwa ya the president. And another thing pia niza bonga juu yake, maybe nikimalizia, ni an element chon vile nilifly nikikam Kenya nitoka na Boeing ikanifikisha Amsterdam, alafu Airbus ikanifikisha huku. Alafu nikasema like the Boeing ride was super smooth, but one of the things that I did kwa Boeing is during the kuzilichukua ilikuwa nasema itakuwa 8.5 hours, but actually took 7.5 hours. But during the 7.5 hours flight from ilikuwa ni from Kenya to Amsterdam ilikuwa 8 hours bado. Okay, maybe nimeji confuse. During your flight I did not stand to go to the toilet, and the reason nakwambia hivyo ni in Singapore kuna flight ya Singapore Airlines ile ilikuwa ni Boeing, na kuna watu walikuwa wamesimama, alafu the next thing hii plane ilianguka 6,000 feet, watu walienda hapo maumia. Kuna buda fulani kwa 73 years old alienda hapo medadi, alafu nini so you I'm just saying that to like kauko out there kauko kwa Boeing, just sit down if you can. Avoid taking any fluids before you go for a very long flight ya Boeing. Please do that, because Boeing imekuwa na hizo jinga. I'm sure it can happen to an Airbus, but so far there've been like 20 cases this year and they've all been Boeing. Hakutakuwa na even one incident ya Airbus. So that was interesting to see. But yeah, that has been my a quick analysis. Vile nimesema niko side za Dallas, so ukiwachi kama uko side za Dallas na unataka tupatane ununue lunch, siwezi kata because hii place yenye jo ni expert. Hey, damn man, like vile nani alini feed jo Mr. Yeah jo, like thank you man. Niliona hiyo bill nikashindwa jo, hii sasa nitalipia mtoto fees ama tunakula chakula. But yeah, so imekuwa ni hiyo. And zile raya za kawaida ziko Nairobi, na try kuziambia pia zichangamke zikupatie some content out some content. But yeah, hiyo ilikuwa just my quick analysis. And yeah, nikisema this weekend tuko hapa Dallas, next week tunafika masides za Colorado. Of course naenda ku meet the Prime Minister of Kajitombe aka Natal anakuwa the Prime Minister of Kajitombe, yani raia ili take power na ikasema eko nene. So nitakuwa nikimeet Natal hiyo area. Of course hiyo area tuko tukishia na Okeno Moranga. Kuna Mr. K4 ananiambia I have to go to New York. Sikuwa na plan kuishia New York, but I'll see if that's going to happen, cause pia nani tena Ndongo na best yake kwa niambia nikienda New York tutapata na huko. So yeah, I'll see, but I'm here for only 3 weeks, alafu narudi back to Kajitombe, the original Kajitombe aka 254 aka Kenya aka the Republic of Kenya. Hizo vitu zote lazima nirudi Kajitombe, cause that's where home is. But yeah, in the meantime I'm trying to see America. And yeah, it's been an interesting one. So, ekonene.